I swear this is my favorite song.
Yeah. Hello, boy.
He's back.
Sire umfuka shanis.
Mapere bomfwe.
Taga.
Shimezu.
I'm serious.
Peso kani za pia siniza gura
Banyara
Ati marento zisiniza ripira
Banyara
Ati uyu vazamu pisha munyumba
Banyara
Hameke ndani benzo funo chosa mimba
Banyara
Wadiabu wa still different
Banyara
Achino chaka stiza mveka
Banyara
Ugani za ficha tiza kupempa
Banyara
Solinga uwana ndine beka
Banyara
Peso kani za tinga vapapatiri
Banyara
Ati ficha ni kuwa gulila bia
Banyara
Peso kani za jogu sitiza ngeni
Banyara
Ati rionze tiza yamba kupempa
Shemezo kwa sila wa menye
Banyara
Ati waka kolewa wa mazinyele
Banyara
Bezo gani za munga tirina nzewe
Banyara
Ati shemezo nataki waza sira
Banyara
Kuno celebu sitima pasa juice
Banyara
Mchibuku tafaka mabamba
Banyara
Tabapasa mawa wa mchemba
Banyara
Atumpa mchopo wa imba
Banyara
Mchechino luka chibuku
Banyara
Vale mona tualite mwa matanta
Banyara
Shemezo nathaga tiribe manta
Banyara
Bezo tiona bakuchechi maningi
Banyara
Badabwa sitima yo pava pondi
Banyara
Badabwa na vina kukansimbi
Banyara
Atite timpepe mumalulimi
Banyara
Santala la mwana wa mfiti tulu
Banyara
Mujimbuzi mushanga wa buka
Banyara
Benzo funa makitu wa breze muzu
Banyara
Ati mebi mumbaya chini ofundi
Banyara
Roberto na Roxa pari beef
Banyara
Mune slapu na maki ni ma friends
Banyara
Kokpala music ni ya machangi
Banyara
Salafina akali mujere
Banyara
Mapse musuka nchafuti
Banyara
Slapji akali mwetwai
Banyara
Benzo funa chef ya disine teomi
Banyara
Drift ananezi baribe beef
Banyara
Ati smaki noti ya kabwelere
Banyara
Benzo funa chabe ya kasiririri
Banyara
Waona monga ni ndani na ndani
Banyara
Apa ni shemizo na thaki
Banyara
Waona monga chape cha sila
Banyara Banyara
Bang bang na bebe bakaliko
Banyara
Top boys na boni majanki
Banyara
Kunduzani anaita kumunzi
Banyara
Afunika eve ni mukondi
Banyara
Lobi jiva ntiva na rekomvera
Banyara
Hello cast pepa haka chidi razo
Banyara
Waisele bukulo sitima mvera
Banyara
Kwene ukonje kwene muma mumvera
Banyara
Oh my god, it's high the music Banyara